bum 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 switch bum bum bum
rock
bum 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 bum. Every time I close my eyes, girl, all I see is you. Bum bum. Siwezi hata kusema lies, cause all I see is true. Nimejikoki ninja, nimetulia na kuonyesha mavala. Nilivyo kamjinga na sujudia na kufata kila saa. Na ulivombika mama we, na kosa wapi pa kwanzia. Unavonipenda dada we, tabasam lako la nambia. Baby I love you so much, do it to our willi. Na leo na kuowa, tukajenge family. Yes you know I love you so much, do it to our willi. Na leo na kuowa, tukajenge family. Nakupenda wewe tu. Uzuri wako mashallah, na vingine vingi sisemi na kuwabu. Acha nikupende bila kipimo, kwenye shida rako te wewe umo. Shinda vishawishi kwepa mashimo, utamwa mapenzi kwenda na kimo. Na ndo mana I feel so happy nikiwa na wewe my love. Sijui najihisi niko happy, umenichanganya my love. Baby I love you so much, do it to our willi. Na leo na kuowa, tukajenge family. Yes you know I love you so much, do it to our willi. Na leo na kuowa, tukajenge family.